kalakatemeka kumudzi kumalawi mabwande mukulichani tsopano
achimwene mulandire mune tsiku linali mene chewuto watipatsa tikayanzi kuenda bwanji amsathunu kumeneko ndikatonse abere anu kuno kwanu aiditu zikusuntha mwene uchitikabetu zambiri kuno ifayale ndikumapeza danga unanona uyonse ukulimbirani bekalasha udziwitsano kuti kwanu kuno ndi
kwachema kuyakamautu kumbanje kwachema wangu yakamautu kumbanje kwachema kuyakamautu kumbanje kwachema wangu yakamautu kumbanje kwachema lenyakamautu dziko lagu malawi ndiyese matimba kumamatimbaso ai nyama kutula ngati yapeda ku Dubai ziko ili yesu angobwela mama chau maiko ena chimwemwe kusaya kapena kunokowa mbuya titaya mwina mtendele wapanga litaya tiziti mavuto kunonga muyaya ngati kuno kumpanda chakuli chili kuti iwe king lobati chiwamba chili kuti kuyakamautu kumpanje kwachema wangu yakamautu kumpanje kwachema kuyakamautu kumpanje kwachema wangu yakamautu kumpanje kwachema pano tingogwirisa ntchito alowa m'malo soya pise si malo mwanyama mbatata idalowa m'malo mwabule baksa dalowa m'malo mwashu tiyambile kumavenda kotive komenti kumakani kosu kuti chani kusekiliko ngati wajafusa kuseliko kuyakamautu kumpanje kwachema wangu yakamautu kumpanje kwachema kuyakamautu kumpanje kwachema wangu yakamautu kumpanje kwachema
dai tikufutikana ano limodzi manyasa tafala ziguduli ife kenaka popita kwawo umapita takuya ndi ziguduli dzawo dzija ngali moto zawo zokuma ukadya sausage yawo kuchipa kwawo ife umudzi uno mitengo achimanga kupita radio kuluma
kumpanje kwachema wangu yakamautu kumpanje kwachema kuyakamautu kumpanje kwachema wangu yakamautu kumpanje kwachema
data ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande kwa mafuta kunyasalande
download music on Sarati.